the
my
world.
Baby, you will dissolve. Why me wonder? Uno mukwano bundaze, nondeka obonzise. Elanku sabatondeka, tonjiwa, uba mukwano kwagade. Uno mukwano bundaze, nondeka obonzise. Elanku sabatondeka, tonjiwa, uba mukwano kwagade. Ibuno bula muwenina. Abutwale oli mulungi nze sirikuleka bogera ela mondeke abateesi ate no baseke ebyange ebyonno tereke baswadde kubanga bajeka kuno mukwano mukama yagera mukama kyagase wamu tewali bawo akyawula nze naawe Adamu ne Kawa Mukwano bundaze, nondeka obonzise. Elanku sabatondeka, tonjiwa, uba mukwano kwagade. Uno mukwano bundaze, nondeka obonzise. Elanku sabatondeka, tonjiwa, uba mukwano kwagade.
Ndayira mazima ga Katonda. Mazima ga Katonda ibulinde kabalinka bira bali sanga nezinze ngechi sonche tunze no musango guli kusalirwa okwagala te kuba musango ewa fete kuba musango eliete kateryaita mukwano kusaba togenda nga mukwano togenda togenda
Mukwano bundaze, nondeka obonzise. Elanku sabatondeka, tonjiwa, uba mukwano kwagade. Uno mukwano bundaze, nondeka obonzise. Elanku sabatondeka, tonjiwa, uba mukwano kwagade. Ibuno bula muwenina, muwenina, ibona butwale. Kuleka bogera ela mondeke abatesi atendo baseke ebyange ebyonno tereke baswadde kubanga bateka kuno mukwano mukama yagera mukama kyagase wamu tewali bawo akyawula nze naawe Adamu ne Kawa mu lusuku Edeni kuno mukwano bundaze Nondeka obonzise Elanku sabatondeka Tonjiwa Uba mukwano kwagade Uno mukwano bundaze Nondeka obonzise Elanku sabatondeka Tonjiwa Uba mukwano kwagade
Rango Tunes Music